This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Wow, from the word to your heart. Aige baphulaphuli kwabo ke bapha ku Facebook. They can tell indoba andihlelanga ndodwa apha studio lukhona ke olunye undwendwe lethu ezibabentshilo indoba luzawufika ke pa 20 past 4. We are behind with 10 minutes, but say a corner. Say corner pham kwethu mandimnike ke lithuba azibulisele emveni koko sibe siyangena ke kumba wokuba why elapha nathi estudio.
Mandithabathe lilungele lodwa ndizibulisele kuwe kuqala. Ndizibulisele kubaphulaphuli be-Cape Pulpit Radio. Ndizibulisele kubo bonke abantu abalapha estudio abandijongileyo endaba kunye nabo i-BBT ngokubanzi kuzo zonke iindawo kuzo. Ndibulise nefamily yam ngegama elihlelo mphele nomvuki lwam nguyesu Kristu asikwazi ungabulisi ngegama.
Wow. Siyakwamkela with that introduction isenza into yoba sifune ukuva more into yoba why you are here. Siyakwamkela ke sisikhululo on behalf of Radio K Pulpit, Sisithi indeed. It is a pleasure to have you up esikhululweni. I'm definitely sure into yoba kukhona ukutya komphefumlo osiphathele kona nofuna usidlisa kona sisesisikhululo and as well singabaphulaphuli bakwa Radio Cape Pulpit. Mandithathe ke ntambo ndizibuyisela pha kuwe.
Ndiyabulela kakhulu ngokubuyisela kum intambo. Okokuqala mandiqale ndizazise igama lam ndinguneziswa. Seneyam ndingu-October ndiyinto engiyangapha ke komani phondweni leMpuma Kapa kodwa ke sendingumntu walapha ekapha okwethutyana ke kude kube lixesha loba ndibuyele ekhaya. Kodwa ke ndingumadlomo nam njengopinki lo belapha uyemyem usobhitshi unqolo msila. Ndiyabulela ke elithuba ndilinikiweyo iRadio Pulpit iCape Pulpit ukuba mandibelapha namhlanje kuba amathuba ayingo wethu kuba namangomso asiwabali as amangomso wethu but ngenxa yenceba sizibona sikule ndawo asikwazi kungagqithi kuloo nto sibulele ukuba sibe lapha. Kuthiwe ke xa ndisiza apha ze ndithethe phantsi kwetopic ethi renewing of the mind. Now ndizamile ke ukujonga into yokokubana urenewing lo okanye urenewal uthetha ntoni. Xa ndijonga kwi-dictionary mhlawumbi ndifumanise amagama amaninzi ke acacisayo into yokokubana urenewing lo uthetha ntoni, but endilithandileyo lithi bekukho i-activity ibisenziwa yaphozwa ngenxa yezizathu ezithile. Ngoku sibuyela umva, we are redoing it, we are re-approaching le nto ibisixakile okokuqala. Indinika ithemba lokokubana uboma pheli kwi-activity, kuphela kwi-activity. Ayixeli into yoba kukuphela kobomi obo. Khona opportunity of us renewing into besiyiqalile mhlawumbi sayiyeka esithubeni then sibuyele kuyo. Ndiyithandile leyo ingcaciso kodwa zininzi ezinye zithi you revitalize, you revamp into ebikhona uphinde uyiqalile ibe kwisimo esitsha okanye isimo esihle kunesiya ibisiso. Yandikhumbuza ivesi mhlawumbi ugqitha nje ekujeremiya ichapter ku-18 uthi xa ethetha athi kubalulekile ukuphasalaka ayongxaki but as long as you are in the hands of the potter uyakwazi unamandla okukuyitshintsha isimo sakho and become a better vessel. Ndajonga mhlawumbi into yokokubana xa sirenewisha le mind yintoni kanye kanye imind. Uthi umntu xa ebhala athi it's an element yomntu that enables a person to think, that enables a person to feel, that a conscious yomntu ixhomekeke kwingqiqo yakho okanye kwingqondo yomntu. Ithi ke yifaculty egcinisazela ingqondo yomntu. Igqibele it is an ability to think and reason. Without ingqondo asikwazi ucinga, without ingqondo asikwazi ureasonisha. Ndafunda umbhali obhale into yokokubana kulapha amadaba ethu aliwa khona engqondweni. So ndivumele nditshintshe ke ngokule topic siyinikiweyo ndithi it's not just renewal of mind but it is the renewal of the battlefield. Now because amadaba ethu aliwe engqondweni so sizawuthetha ke ngokurenewa i-battlefield yethu because sizawuthetha ngamadabi. Abantu abaninzi ke ezebesetshilupin sine-tendencies okanye sineengxaki esidibana nazo zesitshonise ekoneni apho sibe noxinzelelo lwengqondo singakwazi ukulwa amadabi ethu. Ngoku sizorenewisha le ndawo sizawulwa kuyo amadabi because anqotywa phaa amadabi ungekaliluwa idabi physically but engqondweni uqala uluwini then uhambe ke ngoku practically uyowulwa idabi lakho. So uluwini lesithabathe iibhayibhile zethu sonke sityhila kwindumiso chapter ngo-16 iverse sasifunda yokwi Acts ne izenzo chapter ngo 16 sizawufunda uverse 22 uyophela ku 25 zindekeza verses andibawela basezifunde apha but yafuna abaphulaphuli nabantu abasimamele yona namhlanje nabaku Facebook bayijonge la verse but not only la as a verses in this business bayiqala ekuqaleni la chapter bayimamela into kokubana sizana amacebo okurenewisha i battlefield zethu axinene ingqondo zethu nge challenges esidibana nazo sixinene ingqondo zethu ngemeko esizibona sekuzo ezinye imeko uqabuka so phakathi for we understand into ba asilwina nyama nagazi but with principalities amanye amadaba ngamele kodwa siwabona ngesiza but ngokusidibana nawo sesiphakathi ku sizowrenewisha shaka indawo yethu yokulwa madaba ethu siwanqoba mamelani ke clavesi kubaluse bali ngo Paulus no Silas siyalazi masela bani babanjela uthethizwana ngo Yesu babanjela ukwenza i conversations ezino Yesu bakati akhonto ingakho abayenzileyo bavalelwe etrongweni because baxelela abantu lokubana kwakamsinyane iyabuya inkonyane yohlanga na amaxesha sizibona sikuwo siyokuncancazela for abanye abantu abayazi abanamava afana nalaka my sister bethatha ngawo up art ngenxa yemithandazo wileyo abantu bazibona ke ngoku sebe ne battlefield as refreshed because baguqa emthandazweni barhangqwe kasixhenxe sidla ngokuthi ke basithetha apha ku BBT nami ndiyi member yakhona in i BBT omkhulu kodwa ndikhokelwa ngumamunduleni pha kweyami ikona kuthiwa si explore because amandla omthandazo afuna ukuba ngumuntu ongoyikiyo ukubetha intolo u explore ne avenues ongakhanga uye kuzo umlinge manje uThixo utsho kumaka lakhe athi ndilinga undibona into kokubana anazivulana incango sizama lo ukuyekela igroup kamamunduneni we are exploring sizama uvula sibone into banje simlinga uThixo sibone into ba ingcango zethu azinawuvula but andizanga zothetha ngalonto namhlanje enanto sime kuyo phayana ku Acts chapter 16 ndithi ke apha uPaulus noSilas bebenza lento yenziwa yila group kamamunduneni ye explore bahambe be explore belinga uThixo bexelela abantu ngoYesu but kukho isunzwano kanye iqumqu labantu abangayifuni yo lentetho ithetha ngoYesu mhlambi ndiyafuna ukuza kubaphulaphula ndizo ngandlela ithile uzibona usekoneni engakwazi uthethizwana ngoYesu because the environment osiboni kuyo ayifunisi into na Yesu phakathi but ndizothi kuwe namhlanje fana no Paulus no Silas despite of the conditions osiboni kuzo despite of the experiences osiboni kuzo ekugqibeleni the environment osiboni kuyo ungoniyiki ukuthethizwana ngoYesu mamela ngoku sidibana nabo bese trongweni kwezi verses mamela uverse 22 uthi kuthiwe mababethwe kuqala amela batyuhatyushwe i crowd yapava phecaleni imani sithi ewe siyavuma into kokubana mabatyuhatyushwe because ayikho lo Yesu kufuneka bathethe ngayo kanye lo Thixo nezi zinto bafuneka bathethe ngazo bafindlela amaxesha amaninzi ke ipavi iyayivala ingqeqo yethu singakwazi ukumva mhlawumbi uThixo athetha kunye nathi ndifuna ukuthi ke bona bavala indlebe kwi noises zehlabathi ba focus ekuthetheni izwana ngoYesu ndizothi mhlawumbi imphulaphula awukwazi uthetha ngoYesu because indlebe zakho zivin noises ezininzi that are around you so divalan indlebe zenu to noises nithethe i focus yenu ibe sekuthetheni izwana ngoYesu babethiwe ke aba bantu babini emva kuba bebethiwe abanela nje kubatywatyushwa banemivumba baqaqanjelwa bababopha ngamatyathanga kude kube kwi verse inguqulelo benike ndayifunda ethi baqanyangelwa kwibale zazi around bona because kwakuyi mission into kokubana lento bayithethayo bavala imilomo yabo ngayi bamela akwanela nje ukutywatyushwa abanela nje ukubotshwa mhlambe ngamatyathanga ajulwe trongweni na ukuqashwa umgcini mabanjwa oza u special unikwe mandate ethi wenze sure into babaphunyuki apha mamela ke ngoku abantu abafana no Paulus mos baye understand into ba amadabi aliwe ngqondweni ndifuna nihambe nami nizoyazi into kokubana ukubufumanisa ubothelelwe mhlambe zimeko dibana nazo amaxesha amaninzi ki finances zethu azaneli nje kusinika ama yatanga but sinike imivumba yosityatyusha zigqibele ngokuba sisijule enzonzobile netrongo mamela ke kuthiwa xa ekhetha umgcine babanje sisele azabafaka kusu checka the middle one so that bangabi kufutshane kumasango abanokwazi ukuqhawula kuyo ubafaka kenzonzobileni yalaphe trongo abagade because kuthiwe uzungakulinga uyenze ne mistake yokozela nolala for we do not want them to get out of this prison bahambe bayothetha lento ingoYesu wabo balibele mhlamba ingqondo zabo bantu bebefaka uPaulo lozi basila setrongweni ezingenazo mhlambe ezixine nezinkathazo zokufuna ukususa uYesu endleleni yabantu balibele into kokubana thina sihamba noma dida uma nqoba umuntu osoloko khona in the situations abantu abangakwazi ukwengena kuzo mamela uthenisha the impossibilities azenze possibilities balibele into bakukhu uYesu owenza imamangaliso enjalo now baba fake trongweni ngethemba lokubana baba gqibile and kukubavala kwabo umlomo abamazi uYesu ohamba no Paulus no Silas lokubana akukho into imnqandayo kungekho lento emnqabele Mm. Ndivumeleni ndithi imandates zehlabathi ziyanikwa abantu kuphuma impepe zithi masimvalela ngaphumeleli kule imeko bangayazi into kokubana qamele ngoYesu wakho ovula izinto ezingakwazi uvulwa ngabanye abantu. Now okwesibini into endifuna sigqithe kuyo into babothelelwe ngoku babethiwe bayagcuma bafakwe kwinzonzobila in the middle cell ye prison but mamela ngoba baqhinelwe ntoni sebephakathi kakade trongweni. Kho possibility ngokwengqiqo zabo zokubana uzawuphuma umuntu osevalelwe in the middle of the prison mamela enqonweni yabo bayayazi into kokubana ikhona possibility yalo thixo bathetha ngayo okokubana ngandlela ithile angawakhulula lamatyathanga but ayiqethanga qathe enqondweni into kokubana noxa engakhululeka amaqathanga ne prison bars can be open mamela sisevu thixo owenza izinto ezinkulu athi abantu sebeqonda bakufumene aphumcinci khona idolo balibeke esifubeni because injongo zabo kukuba ungaphakami kulameko bakubeke kwimamela ndixelele isizathu sobabamba umuntu bambophelele ngamatyathanga kodwa bamjule kwi-prison bars imission yabantu mhlambi okanye mandithi imission yotshaba kukuba singaphumeleli sibe nothixo wethu bayalibala into okoba sikhonze umntu mhlawumbi onothi njengeprezike Hebrew boys athi sithi thina nokuba usisindisanga kule mililo yelihlabathi sibekelwe yona but uthixo ungena nathi kwii-prisons ezibekelwe sibekelwe zona ungena nathi kumantyathanga esibothwe ngazo mamela ke ngqondweni yaba bantu babefaka uSilas noPaulos eprison zangithi qatha kubo into kokubana uthixo wabo angaqhakula i-prison bars ndivumele ndithi okwesithathu babethiwe okokuqala okwesibini babotshelelwe okwesithathu bajulwe enzonzobileni kwavalwa kwaqasha umntu wabagada but mamela ngandlela ithile for this God owenza izinto eziimpossible zibe possible bayaqala in the midnight bayakhala bona for they understand into kokubana in the presence of misery in the presence of challenges in the presence of zonke izinto esicinga into yobana zicloudy judgment yethu in the presence of everything isicinga uba izitresses esidibana nazo zisi-overwhelmile ze ii-battlefield zethu zingakwazi ukusebenza but in the midnight siyayazi into yokokubana lixesha lokokubana sikhale kuthixo wethu mamela ke ezinzulwini zobusuku uPaulos noSilas bayakhwaza kuthixo wabo abantu ababukeleyo bacinga into yokubana bacela uncedo kuthixo wabo ha-a abaqondanga into yokokubana uPaulos noSilas aba banayo uthixo wabo hamba nabo kuzo zonke iindawo mamela ukuba uyazi le nto ndiyithethayo uzuvizithele laa BBT ndipha kuyo siyazana thina no-12 midnight siyazana thina no-3 AM for siyayazi into yokokubana amagunya obumnyama ayanyuka ngela xesha but thina sinoYesu wethu ohamba kunye nathi ngalo lonke ixesha mamela ke ngoku apha nge-midnight abantu ababukeleyo bacinga into yokokubana uPaulos noSilas babiza uthixo azobanceda bayazi into yokokubana bayayazi uPaulos into yobana kwimeko esihamba kuze uthixo ungena kunye nathi na mamela ke ngoku bathi thina siyayazi into yokokubana uthixo wethu kunye nathi kule ndawo mamela xa bekhala bona ngo-12 midnight abantu abayazi into bayi-battlefield yabo iqeqeshekile for inothixo wabo ohamba kunye nabo mamela abapenic abatatazeli abantu abazalana laa nto mamela bayacula badumise for they know that baseve uthixo that is owenza possibilities the conquering kwi-situations ezinjalo bayayazi into basebewinile ngoku base-under prison bars bayayazi into basebewinile for they know into yoba even if uthixo wabo akawakhululanga la matyathanga but uthixo wabo sebaphumelelisile kwa the mere fact that babe kule ndawo bahambe nothixo wabo mamela zikhona imeko ekufuneka singene nothixo wethu singqayiza nokuba imeko ayivumi mamela uthi nokuba ndisindanga kule ndawo ndizawungena kuyo as long uba ndingena ndihamba noYesu wam ndivumele ndithi ke in midnight right. Lixesha lethu lokukhala kuThixo wethu for we understand into yokubana ukho kuzo zonke indawo ngawo onke amaxesha. Mamela ke abantu ababukeleyo bacinga into yokubana aba bantu bamema uThixo ndithi. Mamela ke ngoku amabanjwa ayelapha engazani noYesu nawaye mamele le midnight cry kaPaul noSilas. Mamela akanelanga nje kukuwavisa. Mamela icebo likaThixo lithi liza kuthatha luku overwhelm ngomtshato okuthwalisa izandla enhloko for ufuna ababukeli babone uThixo through lo mtshato wakho. Mamela amaxesha amaninzi uThixo uyavuma abantwana bakho bangakuva bahambe belalapho bahlwelwe khona for ufuna ukuva your midnight cry so that ababukeli babone uThixo wakho through le meko uthubeleza kuma. Mamela iprisoners ezazikunye noPaul noSilas babehleli phambi bemamele bebona uThixo wababafana babini emanifesta bebotshelelwe. Mamela ke ngoku wenza umlingo wakho uThixo for unguThixo wemiracles. Qhawuka amathain kwavulika iprison pass. Mamela ukuba uPaulos noSilas babethandazela ukukhululwa aphejele nge babetheka uqhawuka amakhamandela kuvuleka iprison pass bathatha ke babaleke phakubama balinda vuke kulomquleko wabo lo muntu ebebagcinile uphaka amakhuphirele because uyacinga into bandiyifailishile imandate yobumnyama because lebendiyinikiwe imandate yobumnyama yotshaba andikwazanga uyiphumeza elona cebo mandizibulele. Mamela bathi siselapha ngaphakathi akukho naba bebezinye prisoners ebezingazani noYesu ababalekileyo. Mamela masenzeni war cry because abantu abasibukeleyo bafuna ubona uYesu through our challenges. Ndifuna ukuthi ubunjengam une 11 months unemployed not qualified uThixo ufuna ubonisa umzekelo wokubana uyahamba nabantu aba unemployed athethizwana umuntu unemployed angangatha kakho unemployed because uyayazi into kokubana in the prison that you are in uThixo ufuna show off ngobomi bakhe okanye ufuna show off ngamandla akhe in the prison path that uzibona kuyo. Na ndivumele ndithi ba azabaleka kene prisoners ne nazo zahlala apha zimnandelwe le midnight cry yenziwa nguPaulos noSilas. Now they were found praising ne they were found bedumisa uThixo despite of the challenges abazibona bakuzo. Amaxesha amaninzi ke sifuna uzama uwanothu okungawethu amandla xa sizibona sisengxakini ndizothi uThixo usinikile into ethi nokubukule meko kuyo ikucinezeleyo ngoku that is overwhelming. It is okay for ufuna ukubonakalisa into kokubana amandla akhe apowerful nababukeli aba babona uYesu through you. Now anindiva wabaleka ke ngoku aba uPaulos noSilas banqanda lo mntu ufuna uzibulala because bathi yizazo just join uthi ke ngoku umgcini babantu xa seqobela athi ndiyamfuna lo Yesu wenu for we are serving a practical God. Ndizothi kuni ayinamsebenzi ibattlefield exineneyo ngo because ibattlefield kakade izinto zalonto ezibangela into bazixina namaxesha esiphila kuwo senza nokulaloku kube nzima for isigulo esizithwele ngemizimba yethu siyenza i-mind yethu ibe clouded and overwhelmed. But ndifuna ukuthi kuni it is okay for namhlanje sizichiza of renewing the battlefield eseyigcwele kakade sizinto esingakwaziyo ukuzilungisa thina ngawethu amandla. Andindive mamela ichiza lokwazi ukurenewisha le battlefield ndithetha ngaye xinwe sizo zonke izinto esidibana nazo apha emhlabeni. Mamela abanye abantu baxine neyimisebenzi abaphangela kuyo abafunwa nangoboss babo emisebenzini kunzima ukuchopha esitulweni for ufika kuko into ezigalelweyo from emnyango ukuza kwesi situlo sakho. But ndizawuthi namhlanje it is okay for why here siphethe ichiza to renew your battlefield. It's okay le ndlela ubusilwa ngayo but namhlanje sizokunika i-trick entsha of fighting ngendlela e-right. Praise God in the middle of the night for it is powerful. You walk crying at 12 midnight. Mamela ndivumele ndithi ke awubaleki ngenxa yoba utataziliswa lutshaba uma uthi nqo for une backup enguThixo wazi zonke izinto. Yima uthi nqo ngoku so uyazi into kokubana kubhlungu ngomso lo usayo uvuka uye uthi good morning Pastor John for uyayazi into ba ukhatsha sisihlwele sengwele church yama nawe ezawufika ibe ngaphambili ithi elidabi lelam when I ithi cwaka for I am your God. Amela ke ngoku ubani nibelieve lento niyithethayo amaIsrayeli ake ahlala entshutshisweni yobukhoboka for 70 years mamela zange baphele mandla for they understood into kokubana elixesha lokubana ababukeli bayazi into kokubana kukhona uThixo okwazi ukugcina embandezelweni for 70 years ze athi xa ekukhulula akunike ilizwe elinobusi namasi ndizothi kunikisa uphele yakho 70 years for I do not know yakho iprison I do not know yakho 70 years yobukhoboka but izawugqitha because uThixo unenjongo zokuba babukeli njengeprisoners ezazibukela uSilas noPaulos zikwazi ukuma zithi nqi zibone uYesu kule 70 years yembandezelo nentshutshiso zengapha kwayo ufumanikanana we understand amavezo ibalekile into kokubana namhlanje sininika i-trick entsha yoba uyayirenewisha ingqondo that is already given up amaxesha amaninzi kusathane usenza siphelelwe naleli themba eli umane umdawuthu lo uthixo uba uphi ndisafarisha kangaka but ivumele ndithi namhlanje amavesis anawo matsha aphuma ebhoksini athi uyakwazi uba sebukhobokeni for god once aba bantu bakubukeleyo baboye yena true le ntshutshiso nale mpithizelo esebomini bakho vuma ke ukubona isandla sikathixo in the midst of le 70 years yakho uhleli entlango vuma ukubona isandla sikathixo in the midst of the prison bars vuma for ixesha lakho lokukhululwa lisa
wow
lokama meke medumisa namanye amabanjwa afumene itrick sizothi ke thina ke nathi ayinamsebenze yokuba siphi ngoku but yena ndibalekile into kobana nababukeli kufuneka bafumane itrick yokubana amadabaliwa njani and aliwa ngabani I'm like andivala did in order for us to renew our battlefield because namhlanje sibizele lo nto ba ingqondo ezigcwele ingxaki zehlabathi udulibale nowuthandaza wenzani na ukuzikleerisha so that uzoba ne battlefield that is river. Vitalize and revamped. Ndizothi kuni namhlanje nqenda ngedolo and do a midnight cry. Ubuye apha uzowenza umqondiso othi iyasebenza i midnight cry. Mamela ngoku ndizothi kuni eyona nto ibalulekileyo enye zasinceda ekurevampeni le brain yethu okanye le mind yethu okanye le battlefield yethu for asizukwazi uwanqoba amadabi esizawalwa uba iingqondo zethu zixinene zinekwe sigaxeleka kuzo. Mamela ke nantsi enye itrick yesibini emva kuba uza kwenza ezazinto sithetha ngazokuqala itrick yesibini ithi ungayishiyi ingqondo yakho i-idle asikwazi uba neengqondo ezi-empty ukuba sifuna ukuyanqoba la madabi for idle mind becomes a host of ill thoughts sizawuba neengqondo ezingendawo okanye iingcingi ezingendawo ukuba sine-vacuum ezingqondweni zethu ndizothi there's a bible elilizwe likathixo ekufuneka ibe licangci lokuswima elwandle sekuqhekeke ibhoti njengo-acts chapter 27 ukuze siyofika kwi-destination singaluzanga nwele although besigquba pha eqhekekeni kwenqanawe zona iinqanawe zizawuqhekeka for their icebergs zelwandle zona iinqanawe zizawuba zingceba for their icebergs zelwandle but if sidukuda kulwandle lempilo uthixo uthembekile ukukubana okwaziyo uswima uzamritshisa i-destination engakhange abe harmed but ongakwaziyo you find ilizwi likathixo as your plank uthi sowuswima ungazazi noba kubheka ngapi ungazazi noba kumnyama okanye kuyasa but uyo reach destination for you have a plan ke lilizwe likathixo siwanqoba la madabi ukuba ii-battlefield zethu sizishiya zii-empty for idle mind is the host of ill thoughts ndivumele ndithi ke uMateyu chapter 6 ubhala amazwi kuverse 33 athi seek ye first the kingdom of God and his righteousness zonke ezi zinto zizimbudembude zizawulungiseka yonke le battlefield i-crowded zizinto zehlaba izawulungiseka but itrick yakho funa tanci ubukumkani bamazulu nobulungisa bukathixo and zonke ezinye izinto zizazilungela yiyo loo nto ke namhlanje sithunywa i-BPT sizothi awuyishiyi ingqondo i-empty for the vacuum izawufilishwa lutshaba kuzawufuneka ingqondo yakho uyingxali ilizwi likathixo i-midnight cry ibe yinto yakho urhanqwe ngabantu aba-around wena abayazi into kobana imithandazi iyaphendulwa kuthixo mamela ke akuzuphendula ngomso for uThixo namaxesha okulinda uthi ulunge wena uthi ufinish i-battlefield yakho ngezinto zakwathixo ukuziphendula imithandazo yakho mhlawumbi eminye imithandazo oyilindileyo ekwenza ube overwhelmed and depressed imithandazo uthixo othe no kudahala kuyo kuzafuneka ube ne relationship ke noThixo uzomvaxa ekuphendula so that ungayishiyi idle ingqondo yakho for idle mind read the results to be hosting ill thoughts inkosi yoxolini sikelele as ba we are renewing our mind ahlala uYesu inkosi nomsindisi wenu ningavumi ngengqondo zenu babazi be for 2 days zothi siyibonile ingxaki into kokubana sifananga no Silas no Paul thina senza unothanda wethu ebomini bethu but lise khona ixesha because as long as saphefumula incaba yethu savuliwe kuyabhala ukuthi for his mercies I knew every day says I exhausted namhlanje by going back to God kuba sinezintsha ezingeka khaqo brand new from the box insikelelo zesilindileyo ngomso ndivumele ndithi ke indlela yokurenewisha your battlefield kuba ungayishiyi empty and uhlala udumisa uThixo ungazilibali midnight cries zakho for idle mind is a hosty ill thoughts ngoYesu obuyayo amen
amen wow what a message I'm really speechless akuvamanga indoba that when a person preaches ndibe speechless abantu that are following this show they can tell when somebody eshumayela and I become speechless so bakukhona this message that I'm getting and thank you very much and ifuna before nibe ndiyakhulula wenze umthandazo emveni koko nibe ndiyakhulula
ndiyabulela kakhulu sibalana mehlo kwasithandaza maloso nothando sekhaya ezulu inongise inkosini ngesu Kristu esisandleni zakhe zonke izinto esothandekayo siyayazi into kokubana silapha ngenjongo esothandekayo utshilo elizulu lakho wathi singekabunjwa sazile wena kuphelela ngekusazini esothandekayo wasenza sazizitya ezihle ivessels elizwi lakho isoneka silibala ukubulela isipho sobomi for we understand that asiko apha ngokwazi kwethu sikho apha ngamandla ethu nabuchule bethu but your grace has been sufficient ebomi bethu saphambi kwetrone yobabalo lakho esithetheka sisitha senzanga kakuhle for wingama asingama athala ezantsi emhlabeni kodwa sifunde into esothandekayo ukuba awethu amadabe siwalwa wrong that is why yesothandekayo sizibona sesingabantu abane depressions nazo zonke izinto kodwa yesothandekayo sibulela uthando lwakho losolo kulanda futhi emkhondweni wethu lo namhlanje sima inqosi sithi kuba bonke othixo simbona nguthixo ofana nawo kube zakho inceba zimingo naphakathi yesothandeka siyabulela uthandwa nguwe siyabulela inceba yakho yesothandeka yomana usikhumbuza into kokubana singaboni abancanyiweyo for wena unayi expiry date yobombomuntu as long as aphefumula yesothandeka ngokuthi ngosikhumbuza injongo yakho yesothandeka ngobomu bethu for usigcinile kumaxesha nzima kangaka so that in listeners nabantu abalethi yesothandeka phila impilo yobuKristu bafunde kuthi simale sithi ke yosothandeka xa sithanda sithi senze isipili sakho ukuze wena ubonwe kuthi sicela ukuba seso sipili yesothandeka so that abantwana bakho bavuma amandla kaThixo wadala intaba babone wena njengoThixo nekumkani yesothandekayo nako konke yesothandekayo sikuthandazelayo ukuze izicelo zethu yesothandekayo makufezekiseke kodwa yena sasithandazelayo into kokubana in your time and your will yesothandekayo kuba sijonga onke amaxesha sokuba mayenzeke intando yakho emhlabeni njengokwisenzeke ezulwini siyayazi into okokubana ezinye izinto esigaxabelene kuzo yesothandekayo zizinto esizifake ezikuzo ngokwethu yesothandekayo kodwa khunga unqande ngobomi bethu yesothandekayo vusisazela zethu yesothandekayo so that singashiyi battlefield zethu ze-idlish because zizawungena iingcinga ezingendawo xothaka iingcinga ezingendawo ebomini bethu yesothandekayo zingasiphazamisi neenkumbulo ezingendawo zingasitshabalalisi yesothandekayo sekubelele uzuko nembeko nesihomo zize kuwe kuba zifanele wena ngoYesu obuyayo amen
amen wow I'm not going to attempt to even summarize what I've written here I'm not going to try even to read the messages and yabona uthotho lwe messages pha ku Facebook and WhatsApp thank you very much sisinezi sibamba ngazo zombini sisikhululo uRadio K Pulpit indoba uncame ixesha lakho and come up with this power packed message that it's reminder you that whatever esizibona sikuzo but let us not allow our minds zikhonxeke okanye zinqinezeleke ngenxa yobunzima esidibene nayo Wow, I'm speechless. Hayi nangoku ndimnento ethi kwalani singasese sakhe iminquba sihlala apha singagoduki. Thank you very much. Siyakhupha ke ngayo ingoma ka Prince sithi Behold the Lamb.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.